Nice upon the beat.
Nani's legend, Nani's legend.
Oh, the same man is system.
Sema.
The same man is system.
Sema.
The same man is system. Juicy for same man, the wine and all. The same man is system.
Sema.
The same man is system.
Sema.
The same man is system. Juicy Kenya Maza, but I'm not cheap.
Yeah. Wacha niseme kuna vitu fani, si cheki zina nishangaza yani. Nasikia doya uma hayonekani, nasikia wale ukula hawapatikani. Madingo wako huru, politicians wanashiba na ushuru. Vitumbo biga, wanaketi kwenye bunge, wakitunga ahadi. Wananchi wasamisho wabaki juu ya maji. Kijana imetoka wapi, konini kwa bagi? Mbona macho nyekundu, hinywele ni ya bangi? Kwanza jitambulishe, patia fande haki. Italala ndani kama haitoi ganji. Sago za daily mtaani, skandal za beisi utani. Vitu nyingi zina nipaga stress. Nikisema watanicheka kaha ya wani.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme. Juzi kusema mdomo inanoka. Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme. Juzi kenyamaza bado mnacheka.
Kuna hawa mamanze, kuna hawa masponsor. Kuna hawa mamanzo wanavaa sketi fupi yeti wanatutega. Kuna mambo zingine mi wagazani kera. Utapata mzee ya kazi yake kuzurura. Yeye yeah, apendi jobu chunga atakupora guy. Si anaomba paka mtura Yule mpenda hela na miaka 30 na bado anaishi kwa. Ukienda kwa nyumba kazi kugongea madhema. Si unifungulia mlango umeingia klabu unataka kulewa. Kumbe timu mafisi kombe wanaizengea. Na venye umelewa usha black usha lala ra. Vitu wanakurambia.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme. Juzi kusema mdomo inanoka. Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme. Juzi kenyamaza bado mnacheka.
Alimpadem mimba alikuwa na ringa. Daily kwenye street tunapita na ndinga. Hapa kule zao ni kutangatanga lipoza. Mtoto akamkataa, akamtupa kwa choo alikuwa amechapa. Hiyo kitu inanivopa ka leo na hapa. Yeye upenda sana do ananuka makwapa.
Urembo artificial makeups. Maboy wako shada na gox. Wanajenga castle na box. Wana cheat hustle na tox. Wana make moves kata to bila jokes. Niseme mimi ni mkali, fire band them. Niseme mimi ni mkali, tell them call them. Niseme mimi ni mkali, fire band them. Misi kama wale, misi kama wale.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme. Juzi kusema mdomo inanoka. Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme.
Sema.
Niseme mani sisteme. Juzi kenyamaza bado mnacheka.
Simanishi na nuka mdomo. Ilikuwa na mengi ya kugonga bana. Usichukie ni mtazamo tu.
Sema. 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 Sema.
TV Town. TV Town. TV Town.